KCS Music
exclusive from
We the Chorobicho niggas.
Yes,
of
Scopo Man Kuro
Yesopo
Kuwa kira kona ta Mungo sangu kira kona kita Tugo woka kayao jesilao Na wakilisha kita sato.
Good guys, ava kumi na muswiti Emu na sambilira, no kukana chita riti riti No kusunga sikiriti, no kusura wa masiriti Uku pepe kentwa, ndesha vesti paristi Tutu ni wa muswiti Ime toka ghetto
Yo, kake yao, jesilao Mina wakilisha ipasavyo Nili anza kuluka, kabla ya chula Wakanita masai, nigga kabla ya kula Squeezy neto man, kesho nane naitua Atili nini kishe ni shifi manikula Mimi moto hazi chezi nyama mbichi Wakanya toto pilikicha, haichezwi na vikucho Nakata micha, kusaka chokwa Pendelea kuni mboja teri kwangu jito ta Asumbua kila kona ta Mungo zangu kila kona kita Tungo woo kaka yao jeshi lao Na wakilisha kita sabi
I'm the one of good guys, ava kumi na muswiti Emu na sambilira, no kukana chita riti riti No kusunga sikiriti, no kusura wa masiriti Uku pepe kentwa, ndesha vesti paristi Tutu ni wa muswiti Ime toka ghetto
Kaka yao jeshi lao, mina wakilisha kita sabi
Sangwamu, wada tuke mbula Balanda kiati na banto babene batu mbula Moe special inga bamona na utumkula Na waishi bamu polo kubalu mbula Na ife, umumwine emoto patra history Turi bashkata juwali sangwa yonse territory Takwaba, no kusaka manange potuli We spend money as if we brag from the tree Tuali bapu rauti Come around, we ship empty sticker back around Abama chikata beka beke batu
Kuwa kila kona ta Mungo zangu kila kona kita Tugo woo kaka yao jeshi lao Na wakilisha kita sato
I am the one of good guys Ava kumi na muswiti Emu na sambilira No kukana chita riti riti No kusunga sikiriti No kusura wa masiriti Uku pepe kentwa Ndesha vesti paristi Tutu ni wa muswiti Ime toka ghetto
Kaka yao jeshi lao
Zakara
Both lady kifuka As he selling up a booty
So nigga why commander Vitayon
Deni lo gabi pa unza
Kana wana Uswambo
SMK
Mprex Top man Filipino
Wezi
VLS And Luli Miners International Uko para Medusa Boss Mickey Na Oria Star Bone Chess Boy Peter Kitty Baka Zembe Kateka, smart dude, smooth case DJ Face, big J.O.J. The L.G.W. And the Lulu Miners